jotamani
kabaruji meden do coronavirus waran yo waddo landi ko nayri bangal so jomun santanama nyaw coronavirus yalla yotti ko fesena so jomu hebi nyaw coronavirus an haddo hebude chukalelna yerdido landi e bandu en dogotore en garta jabaade.
Allo
allo professeur fa handen an wajimbine masngaaji borne fa mande himbe jokkinde bornade masngaaji
garde.
Bonjour docteur ya
tama forasi ane e fasagol yimbe le chawibe nyaw covid-19 tawe andaka
so amata e nyaw oyma dum woni ala jogi ji en lobba ngadum he etama sa njudo surtout e ge nyaw ono yawiri so a pikike ada wawi surtout e ge nyaw ono yawiri wurde sa yoppi ji amadam haba ge nyaw.
Allo docteur
yalla na do chantanaado uude nyaw covid-19 ana wawi pikkade
se faire vacciner
il y a des recommandations
yila je o jati bangal pelle kede anarundu kanyadum leede de yila o mes yimbe chantanaabe do mo tafum lebbi jeegom fode mabbe fesede so ni jadi ko sabi ana wi'a yimbe do mo lewru ma lebbi didi ma dum lebbi jeegom yo bangal mudum non yalla pati yimbe jillondira kuteji kebadi tagal fesgon gol e kuteji kebadi tagal nyaw o jati dana so ni do santanaama jomu na waw jati wadde vaccin o ka non wattuji mudun na sarta
mais il y a des délais là dedans.
Yalla tabu kanindo ana wawi pikkade
la femme
debbo chuudo no jati fesede mutekibidi jati debbo chuudo so fesama vaccin o renan dun suka o gongal ko wete anticorps ta debbo ha milu lebbi tati arandeji di kay hana fesede denno njawtibe lebbi tati arandeji di fa lebbi jenay be kan wa fesede.
Allo docteur min ka neddo chantanaado nyaw coronavirus tama ana haani pikkade kase
sariyaaji an woni e mudun dum wonko holliti fedde humniine cellan antiren OMS wi son wala doman lebbi jeegon so a samde e nyaw coronavirus heba wada pikkirni dum saabi so be wi'a doman leur wotru lebbi didi fa yaade lebbi jeegon so heba wada pikkirni yalla pati torraaji hewte ceggan sa wadi pikkirni
do kaddeter bete hande do kabaruji meden jowiidi do coronavirus di sijo tamani jotu on sanne hedaade heejo jumudun na
Sijo tamani.